medu las pagelo yona. Bus bezange du las pagelo
yona.
Bus bezange du las pagelo yona.
Bus bezange du las pagelo yona.
Bus bezange du las pagelo yona.
Bus bezange du las pagelo yona.
Shobus atunu apu singena bula apu.
Bus bezange du las pagelo yona.
Shomin ekalamas singena bula apu.
Thank you. sayo sokusasa sokuhamba ngendlela khamba nama udliwa lutho udliwa umona lo nawo udliwa nonembezo walemkhubo hlalu
ati mako
ati
mako
osha osha osha
ati mako
zakho mistake yakhala kunjamana gela papalala phansi eshi angitakusakho lutho la yey waqolo lentsini wemzimbo oqinile wezabalazini kuzomzeba sikhuphuka sakhehle sathunyela phesheya kweyilwandle kuyofunda umculo mina ngubiza ngomthakatho othakathe ngomlomo abanye bethakatha ngemfene nangemini ngikubiza ngeqola eqola ngomlomo abanye beqola ngeqola wahlula noma siyakhala amavukane ngemali yawo vele waphendula wathi ubungakhombe imoto ngesigamu eyi wena unesibindi kabi ungalithatha imali yengane siyizamela pho wena ukhombela kwesa ndathi mayibona omunye umuntu anentethe vele ibhuli zakhe same time hey uyakhumbula 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 uthi siyakhulukala mhla ukubili uma sesikhulukala ukhona uphile ususibiza ngayidudla hey wena unomona wavala amafoni lathi lakufonela ibhobu yakhala epalini kanti wawusushaye wachithwa shona le eshoba lenyana awuginanga lapho wabusufaka umoya omubi kuyithalarha wathi hambana endukulu nokwenzokwezi nje isahlanganisa kunjalo wabusukhokhoba wena wakhuluma kabi ichalarha kuyibhobo wathi yilona elinenkini wena uyaxolisa ngusekhona endukulu ubufakazi balokho ikhona ingoma yakho lapha kumjijelo wokuqala ethishumla angithi inkoso yakho kakukukhalisa umjijelo wendlunkulu khonizosala wedwa kuyithwasalayo yaliphili le linamangana philisa phela sikila mkhuba ngoba kade uyigila le mkhuba usayikhumbula imkhuba uyigila uma ibhobha linikeza imali ithambe yothenga impahla zokushutha sukwahliwe zokukhumbuzana mina uyakhumbula ukuthi walongela namaflu amathathu efitting room uma usuphuma efitting room elinye wasugqoke ngaphansi kwalelo ofike nalo lelisela leli mkhuba mini lo wawuyigila ushutha ney'ngane zabantu uyibuza ukuthi ziyiphakelile yini izinja 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 pho yingakho zashaya zachitha zathi sala nezinja zakho siphukuphuku sendoda kodwa khona indoda ekhonza izinja okudlula umkayo hayi wena mhlambe khona le nto yenzayo nezinja
Ati mako
Osha
saku
Osha
saku
Osha
saku
Ati
mako
Ayakhala namapisi lazilela nawathi Uba kukhona inyamazana ebantu wayizinja wena uvela ugijime kakhulu uthiyadleya Uthiyadleya Angithi wena usingelela isishebo Bayasha bengakinti wena usathiye ngempuphu kuphela kini Ayakhala namagigangoma akathi wena ukuthenga isigali ukudla Betuputu, nenyama yenkawu noma yemfene. Usushu dai bafana, senoncanga khona lana ke. Ngoba kukhe ngiphethe lokhu madodana. Yazi wena uhloniphi isidudu. Umculo ukobolwawa uhloniphi. Angisayiphathika abalandeli bakho uba ngathi bayini. Labantu bakuthanda bakwazi nokuyiqhenya ngawe. Umculo onjani wena uhambe gibela amatekisi. Bayakhala nabagibeli basekhona phakathi bathe bakhathalwa wuwe. Uhlala ubehlise njalo eFrancisi uthi abasuke esitulweni sakho. Uthi njalo bekukhona wena eFrancisi noshintsha uhlala ushoda. Oh, wemadoda waze wakude ethembisa. Uyagibela uyehla. Uyagibela uyehla. Uphakisana namaphasenje ungumculi. Ujahe uyokoqozisa emakamelweni khona le kwalasethembisa. Usaqoshwa yini ey'ntuthu? Avule iqonqela.
Ati mako.
Ati
mako.
Osha
saku.
Osha
saku.
Osha saku.
Ati
mako. Amatoni lima matoni. Amatoni lima usuka la ikhwelo yethekwini emcimbini yokubuka nezakho ngemali yakho. Wathi uyaqala uphefuma lo mphetho wakho ongasile bese bakuvala sikhukhuku sekhehla. Utyalwa yimini undle emnyama kwajabuka kwamsele ngoba wonke into akaduka kwamsele kuvela intwana ngasekhehla. Utya sekhulu ngokubiza abantu. Itya sekhulu balibenda babheka amabala ngenhlanhla kolungwanisa. Ejika ladlala lapho nabafokazana ngayo noma usikhathi esincane 1 cm mkhangiswa sikazuna ngikhona bezebona behalele bayithe umphungudla sekhweni lakhe simnomzimbiza ngosibanjangasikwanwamaundu ikuzwa kancane ngathi ufulalekhe ethamu nasengiqala ungenekho sikuqindezela kanjena ke ngengo sikubalele khoni sayichaphazela awuswe nje.